Haya, sexy voice. Haya, mega touch. Haya, BK music. Nimekwisha ufungua moyo wangu, nimekuweka kwenye akili yangu, nimelizika ndani ya moyo wangu. Haya, wala sitousumbua moyo wako, nitakupenda kwenye maisha yangu, nimelizika ndani ya moyo wangu. Haya, my special girl, baby, I love you.
Oh, baby, I love you.
If you love me, say, baby, I love you.
Oh, baby, I love you.
Mi nakupenda wewe, nakupenda. Mi nakupenda wewe. Aya, leo tunasherehe. Leo tunasherehe. Leo tunasherehe. Mapenzi yetu yamezaliwa. Leo tunasherehe. Leo tunasherehe, leo tunasherehe, mapenzi yetu yamezaliwa. Sitokuwa kama wenzangu, wala shusha hadhi zenu damu. Sitopendwa pate tabu, nitasovu yako matatizo mama. Sitokuwa kama wenzangu, wala shusha hadhi zenu damu. Sitopendwa pate tabu, nitasovu yako matatizo mama. Nitakuonesha upendo wangu, mimi nataka uwe malikia wangu. Uwe mrithi wa mali zangu. Aya, nitakuonesha upendo wangu, mimi nataka uwe malikia wangu. Uwe mrithi wa mali zangu. Aya, wewe ndo wangu, malikia wangu, nakupenda sana. Wewe ndo wangu, my special girl, nakupenda sana.
Wewe ndo wangu,
malikia wangu, nakupenda sana. Wewe ndo wangu, my special girl, nakupenda sana. Mi nakupenda wewe, nakupenda. Mi nakupenda wewe. Aya, mi nakupenda wewe, nakupenda. Mi nakupenda wewe. Aya, leo tunasherehe. Leo tunasherehe. Leo tunasherehe. Mapenzi yetu yamezaliwa. Tunasherehe, leo tunasherehe, leo tunasherehe, mapenzi yetu yamezaliwa.
Hey, Bukima music.
Hey,
Ashex moja.
Hey,
Mega Touch baba, baba,
baba.
Hey.